waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa 4 bisha Oktoobar ay tahay sanadka 2024. halkaad naga dhagaysanaysaana waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS oo si toosa idinkaga imanaysa studiogaanu ku leenahay magaalada Melbourne. Magacaguna waa Xasan Jaamac. Warka caawa waxaa ugu waaweyn Israa'iil oo wacad ku martay inay ka aargoosan doonto weerarka gantaalaha ee Iiraan ay ku qaaday dalkeeda, weerarkaas oo la sheegay inay dhowr qof oo keliya ku dhaawacmeen. Booliska New South Walesna waxay sheegeen in walaac dhanka ammaanka ay tahay sababta ay u doonayaan in maxkamadu ay amarto sidii loo joojin lahaa dibadbaxyo lagu taageeraya Falastiiniinta oo la qorsheynayo dhammaadka toddobaadkan inuu ka dhaco magaalada Sydney. Wararkaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan oo diyaar garooba. Haddana waa warkii oo dhammaystiran. Booliska gobolka New South Wales ayaa sheegay inay walaac dhanka amniga awgiis ay u doonayaan in maxkamadda ay ka dalbadaan amar lagu joojiyo dibadbaxyo lagu taageeraya Falastiiniinta oo la qorsheynayo in la qabto dhammaadka toddobaadkan. Maxkamadda sare ee gobolka amar ka soo baxa ayaa la doonayaa in lagu joojiyo hawshan ay wataan kooxda la yiraahdo Palestine Action Group oo doonaysa in dibadbaxyadaasi ay ku xusaan sanad guuradii ka soo wareegatay 7 Oktoobar oo weerar Xamaas ay ku qaaday dalka Israa'iil. Kadib shir ay la galeen dadka qabanqaabinaya dibadbaxyadaasi subaxii shalay oo talaada ahayd, ayuu booliska gobolka New South Wales waxa uu sheegay inay go'aansadeen ama ay hadda ka fikirayaan in ay tahay inay jiraan arrimo walaac dhanka ammaanka. Qoraal ka soo baxay booliska New South Wales ayaa lagu yiri booliska New South Wales waxa uu garowsanayaa taageerayaana xaquuqda dadka iyo kooxuhu ay u leeyihiin inay markaasi xorriyad qowlkooda ku dhaqaaqaan iyo weliba kulamo nabadgelya, balse ayaa la yiri waxaa marka hore mudnaanta koowaad la siinayaa amniga dadka ka qaybgalaya dibadbaxyadaas iyo bulsho weynta guud ee dalkan Australia. Sidaas awgeedna waxay doonayaan in la joojiyo dibadbaxyadaasi. Haweenka dadka dalkan loogu yimid ee gobolka New South Wales ayaa lagula talinayaa inay iska baaraan xanuunka kansarka ee naasaha haweenka uga dhaca 2 sanaba mar marka ay da'doodu gaarto 40 sano, iyadoo talada la siiyo haweenka guud ee waddankan Australia uu yahay inay sidaas sameeyaan marka ay 10 sano da'doodu gaarto. Daraasad ay samaysay maxadka kansarka ee gobolka New South Wales ayaa lagu ogaaday in haweenka dadka indigeniska laga helo kansarka naasaha ku dhaca celcelis ahaan 4 sano iyagoo ka daayar da'da haweenka guud ee dalka laga helo xanuunkaasi. Wasiirka caafimaadka gobolka New South Wales Ryan Park ayaa sheegay in iyadoo marka hore loo ogaado ama waqti hore loo ogaado kansarka ku dhaca naasaha ay fura u tahay sidii loo badbaadin lahaa nolosha dadkaasi, sidoo kalena loo yareyn lahaa saameynta kansarku uu ku leeyahay bulshooyinka indigeniska ee dalkan Australia. Halkaad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS. haddana wararkii dibadda, Israa'iil ayaa wacad ku martay inay ka aargoosan doonto weerarka gantaalaha ee Iiraan ay ku qaaday Israa'iil, weerarkaas oo Israa'iil ay sheegtay in dhowr qof oo keliya ay ku dhaawacmeen. In ka badan 200 oo gantaal oo Iiraan ay soo riday ayay Israa'iil iyo Mareykanku hawada ku qarxiyeen. Marin jiran ayaa la yiri war sheegaya in Israa'iil gudaheeda ay dad ugu dhinteen weeraradaasi. Afhayeenka militariga Israa'iil u hadla Daniel Hagari ayaa sheegay in cawaaqib uu ka dhalan doono weerarka gantaalaha ee Iiraan ay soo qaaday.
We are on high readiness on the defense and the offense. We will protect the citizens of Israel.
Aad ayaan ugu diyaarsanahay, ayuu yiri, difaac iyo weerarba waanu difaacaynaa muwaadiniinta Israa'iil. Cawaaqib ayaa ka dhalanaya, ayuu yiri, dabkan qorshe ayaa noo degsan, tallaabo ayaan qaadaynaa marka annagu aan doorano iyo meesha aanu u doorano inaanu tallaabadaas ka qaadno. ciidanka Iiraan ayaa hore u sheegay inay mawjado gantaalaa looga jawaabi doono dilkii hogaamiye Xisbullaahi Xasan Nasralla iyo hogaamiyaal kale ee ururkaas madax u ahaa. Hogaamiyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa dhankiisa sheegay in Mareykanku cambaareynayo weerarka Iiraan.
This is totally unacceptable and the entire world should condemn it.
Tani ma aha iyo yiri wax la aqbali karo, caalamka oo dhanna waa inuu cambaareeyo. Warbixinta hordhaca waxay muujinaysaa in Israa'iil oo taageero toosa ka helaysa Mareykanka iyo saaxiibada kale ay si buuxda isaga difaacday weerarkaasi. Waxaana mar kale muujinaa iyo yiri sida ay nooga go'an tahay inaanu difaacno Israa'iil, si dhow ayaan ula soconaa ulana xariirnay una xariiri doonaa, iyo yiri Israa'iil iyo saaxiibada kale ee gobolka maalmaha iyo saacadaha soo socda. Isla wararkaas bariga dhexe ayaan ku jirnaay, ra-iisul wasaaraha dalka Australia Anthony Albanese ayaa sheegay in Australia ay cambaareynayso weerarka Israa'iil ayna ku boorinayso in xaaladda la dejiyo. Ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in dowladda federaalku ay mar kale ku celinayso baaqi ahaa in dhammaan muwaadiniinta Australia ee Lubnaan ku sugan ay isaga baxaan dalkaasi.
This is a dangerous region at the moment. We know that that is the case, but
waa gobol khatar ah, ayuu yiri waqtigan hadda la joogo, waana ognahay intaasi jirto, laakiin ma aha wax maalmihii u dambeeyey bilowday. Waqti dheer ayaanu ugu baaqaynaa, ayuu yiri, in dadku ay ka faa'iidaystaan fursadaha jira oo ay isaga baxaan Lubnaan. Laakiin dowladda Australia dabcan weligeed intii tabarteeda waa ay caawin doontaa muwaadiniinteeda, ayuu yiri ra-iisul wasaaruhu. Wasiiradda arrimaha dibadda dalkan Australia Penny Wong ayaa dhankeeda sheegtay in qaar ka mid a muwaadiniinta Australia ee Lubnaan jooga laga caawiyey inay soo raacaan diyaarado maalintii Isniinta ahayd iyo weliba xalay. Qoraal ka soo baxay ayay Miss Wong waxay ku sheegtay in Australia ay la shaqaynayso dalalka UK Canada si dad dheeraada looga soo daad gureeyo Lubnaan. Kuraasa dheeraada ayaa looga qabtay duulimaadyo halkaasi ka soo duuli doona maalinta Khamiista, ayaa la yiri. Isla wararka bariga dhexe ayaanu ku jirnaayee, booliska Israa'iil ayaa sheegay in ugu yaraan lix qof ay dhinteen, sagaal kalena ku dhaawacmeen magaalada Tel Aviv ee caasimadda, kadib markii toogasho dadkaasi lagu dilay, qaarna tooray weerar markaasi lagu qaaday. Weerarka ayaa dhacay un saacada uun ka hor inta aysan Iiraan markaasi gantaalaha ku soo ridin Israa'iil. Booliska ayaa sheegay in laba qof oo debleya ay xabado ku fureen meel train station, kadibna ay lug ku carareen ka hor inta aysan dad shacaba ama dad rayida aysan dilin. Sidoo kale cid sheegatay weerarkaasi lama oga, ayaa la yidhi ama lama hayo. Laakiin wasiirka maaliyadda Israa'iil Bezalel Smotrich ayaa sheegay in weerarayaashu ay ahaayeen falastiiniyiin ka yimid magaalada Hebron ee West Bank. Halkaad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda S B S. Madaxa cusub ee NATO Mark Rutte ayaa ballan qaaday inuu mudnaanta koowaad siinayo sidii loo taageeri lahaa Ukraine. Hadalkan ayuu jeediyey mar uu la wareegayay xilka madaxnimada ama xogayaha guud ee NATO. Ra-iisul wasaarihii hore ee Holland ayaa hoggaanka kala wareegay xogayihii guud ee hore ee NATO Jens Stoltenberg, oo isagu soo hogaaminaya xulafadan ilaa 2014. Mr Rutte ayaa sheegay in mudnaanta la siin doono sidii looga caawin lahaa dariiqii ay Ukraine xubin uga noqon lahayd NATO, lana kordhinayo qarashka lagu bixiyo difaaca Yurub.
There can be no lasting security in Europe without a strong, independent Ukraine. I know from personal experience.
Yurub kama jirta, ayuu yiri, kamana dhici karto nabad waarta Ukraine oo madax bannaan oo xoogan la'aanteed. Waanu ognahay oo waxaanu khibrad u leeyahay, ayuu yiri, soo ridididii diyaaradii MH17 ee 2014. Waxaasoo kale ayaa dhacaya, ayuu yiri, haddii aan la xakamayn colaadda Ukraine, waana inaanu qaybteena ka qaadano. Mr Rutte ayaa sidoo kale waxa uu wacad ku maray inuu la shaqayn doono cid kasta oo ku guuleysata doorashada soo socota ee madaxweynaha ee dalka Mareykanka ka dhici doonta bisha November ee soo socota shanteeda. Meydadka 20 arday ah iyo 3 macalin ayaa laga helay bas intuu markaas shil galay kadibna dab qabsaday oo ka dhacay meel dibadda ka magaalada Bangkok ee caasimadda dalka Thailand. Baskan ayaa ka soo laabanayay caasimadda Thailand kadib markii ay ardadaasu ay u baxeen safar iskuul oo ay ku aadeen waqooyiga dalkaasi. Wararka maxalliga ayaa muujinaya in taayir uu ka qarxay baska oo marayay wada weyn ama highway, kadibna uu meel ku dhacay, dabna uu qabsaday markaasi. Darawalkii baska ayaa la sheegay inuu goobta isaga cararay. Saadaasha hawada berita oo Khamiisa magaalada Melbourne waa cadceed iyo 25, Sydney waa qayb ahaan daruur iyo 21, halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay 69 senti oo dollarka Ameerikanka ah. Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.